kebaruji kettiniɗo dodande studio kalangu, eɗen godi yamde joyi min taji sappo e jowoni ko wittore min Omar Hammad janganto nani ko e kibaruji. Ko e kibaruji meɗen haltanana dow suudu witendu seni haaludu enɗa jawdi ko watta cuɓaki nder duɓujinayi ɗiɗi e nogay e goɗum. Nonni hoorejo leydi ardake puɗɗugol golle ñibdiji ɗenɗa jipporɗe horeɓe leyɗe. Yewtere meɗen pindino hannde haltanana mballagaji ko faabotoɓe ndaroɓe faabade gonno gaddana feroyɓe gam konnuli Boko Haram, kanƴundi woni ko kantirten kibaruji ma fulfulde. Kodi jamirtemo yerno kaliranno mi o e nder ko e kibaruji meɗen. Ɗum woni cuɓaki leydi gaɗoyteki nder Niger, ɗum woni ko duɓujinaji ɗiɗi e nogay e goo milliarduji capanɗe jeetati e jeetati, kam woni ko waɗoyta ɗum. Hannden subaka o woni ko hoorejo seni suudu mawndu hawjindi cuɓaki leydi on wiiri wakkati no jiidal ɗiɗaɓal natuno caka makko e walloɓe far cuɓaki ɓe. Maître Isiaka Suna nani ko fammininiɓe dow jawdi gaɗori cuɓaki kin. Habibu Garba yewtidi e makko.
Fonctionnement courant de la CENI pour l'ensemble.
Dimma ceede ɗe CENI fedde leydi mawne hawjino cuɓaki gaɗoyteki nder leydi haaja gam waɗude golleji mum hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi yaade hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e go'o. Umma kina milliarduji jeɗɗi e millioji keme ɗiɗi e laso tati e sappo e nayi e ko deki ceede CFA. Cuɓaki ardotoɓe communeji leydi ɓendu umma kina milliarduji sappo e tati e millioji keme joyi e woygu e joyi e ko deki. Cuɓaki députéɓe leydi e ardiɗo leydi aranki kamdu milliarduji sappo e tati e millioji keme jeɗɗi e laso e joyi e ko deki. Cuɓaki ɗiɗaɓi ardiɗo leydi kin kandu ñaama milliarduji jeenayi e millioji keme jeɗɗi e woygu e go'o e ko deki. Miɗo miccintina himɓe ko ceede kisaɗe ɗe fuu no ɗonno ƴewtine ton nder sarusi cingaɗo gom nder ministére kawjiɗo filla reedu leydi dalila cuɓakiji ɗi.
Hande subaka o woni ko hoorejo leydi Issoufou Mahamadou ardi puɗɗugol golleji ñiɓɓugol jipporɗe hooreɓe leyɗe. Inditirangol ɗo nder radi son blue mo ñamey ndi ñibdi mawndi gaɗirteni nder nokkure ɗum woni gollirde doñeɓe hinde de dow campagne leydi turke biyeteɗo suuma kan woni ko waɗayta ɗum. Yerunino ministre kawjiɗo filla yilaru leyɗe on wiiri o wii nde jipporde hooreɓe leyɗe waɗetende tawa kena ley sigilaki ɗum woni hawrinde capanɗe tati e tataɓere ko pelle ɗum woni ko felle leyɗe afrika waɗore ɗo ende ley ñamey ko duuɓi ujunaji ɗiɗɗi e sappo e jeenayi. Hunde noon ko waɗani yilaru sanne. Ahmed Boto nani ko wibandiraɓe amin ɓe télévision labari.
La construction de l'hôtel
ñiɓol werirde ardiɓe tedduɓe indirano hôtel radisson blue ɗo nder huɓere ñamu no tawa nder kulle mawɗe ɗe min giɗi waɗude nder leydi meɗen dow filla jaɓɓade himɓe e wernude ɓe. Campagne tewraɗo ñeñal mangal nder ñibdi kan halfina ñiɓol werirde ɗe. Campagne odu nder golle ko waɗi fuu holli ko yaadu yeeso leyɗe afrique e yilade ƴeewa nokkuje tariki no tawa nder ɓerɗe ardiɓe makko. Ɗo ñame campagne o ñiɓan hôtel mawɗum milliarduji woronja ceede CFA gattote ko golle ɗe gasini cuuɗi lobbi iri iriji fuu gaɗoyta nder werirde nde. Misali to weroɓe yawta jippine to ardiɓe leyɗe laamiɓe e yimɓe tedduɓe berata to ñamdu defe ga jippotoɓe nder werirde nde. To kawriɓe mawɗe bawte gaɗe to yimɓe garta gaɗa fijoji soñinol ɓandu to loreji ko watta loreji hemre bawte dese e wulorde mawni. Nde golle nokkure nde firtama waɗan himɓe keme joyo aɗoyteɓe golle
sariya ni nimɓe tumiraɓe Boko Haram no woni e hoore mum to enda nder région Difa illu tati lewru jiyendu enda. Hande mawnde nde woni ñalande sappo e nayaɓere. Nimɓe sappo e goo woni ko hitana nder nimɓe capanɗe nayo e ɗiɗo tumiraɓe hirñere ɓe. Nonni kenga aljumare e alkamisare nde donni sappo e nayo kamɓen woni ko hitana nder maɓɓe njoyo nanga kasu njeenayo njoofa. Eɓe fuu ɓe gonanana ɗo enda capanɗe tato e go'o nder capanɗe nayo e ɗiɗo ko tumira ɗo endan ko hitana nder balɗe tati nangude talata warde alkamisare. Ɓe capanɗe tato e goodu noga e nayoɓe to fuu ko yo foyte non e sappo ko nangete kasu ñaama kasu mum. Nonni fedde rewɓe suɓaɓe waɗa hoore ley Niger ɗum woni cigilake to enda maradi e hawrinde ɗiɗaɓere. nder balɗe ɗiɗi duuɓe rewɓe kaalo tana dow filla natugol muɗum nder laabi politique e ko waɗoyte e heedoyde to endan hooraaku e faawari joni ni bandimin Moussa Mohamed Mama Mamaradi fammini nimɓe dow majjum.
ɗo wiyete godiya ɗo du konnon hunde fuggol taki sana kabar rewɓe e yaadu muɗum en yeeso ɗo du wonɗo battiɗoɓe waɗa e dow filla kon darto hono fedde wiyetende refelon hoorejo fedde nden endan ni o holli ɗum e saabi ko ɗum suɓi wadde maradi oɗo batu
refelon fedde jinganore rewɓe de node singira ni no wawi walliri rewɓe naata cuɓaki gaɗeteki fuu faaduɓe cuɓe ɓe arɗo kuɓeje rewɓe ɓe ni keeɓi ardagal no nafan himɓe sanne nder ɓurnam mumɓen ngam iɓe andi nawɗum himɓe leydi iri ardiɓe
hoorejo rewɓe suɓaɓe ɓe région mo maradi o holli o wi ba ko tawa rewɓe no gonno gatti sembe sanne e politique o endan kulle kewɗo heddi ko hanta e waɗama en kettinanen sa'a Jean Juna.
on mbi'an ko ɗum hokki rewɓe dimma mbi'aɗo ɓe kokke on fayi ɗum wawi waɗaniɓe ko ɓuri noon amma ɗum hayɗinan on nde on daari nder communeji tatigon tawaɗi nder leyɗi maraɗi debbo bagoto noon tawaka nder communeji ɗi communeji ɗiɗi goni commune jiratawa sarkin yamma e commune gangara
batu o wattana balɗe ɗiɗi kamɓe rewɓe suɓaɓe endan ɓe leydi Niger ɓe keɓandu konna koɓe mburtini ɗon endan ko laati no walla wamɓe e nder golleji mabɓe.
nonni waddude mballa mum dow filla kawrol itte e filla duro fondita fonna hakkeji rewɓe e worɓe nder gollirɗe gomnanti ɗum woni mana batu jooɗa kaalen cigilaɗo to enda alarba bittiɗo agades ɗum don fedde jinganore ɓiɓɓe leydi tokkititode dow filla jawdi gollirtende kam woni ko ardi ɗum hawtade e mballaga fedde Oxfam mana majjum duni woni yeruno ardiɗo projet rotabo wi kwattawe ɗum woni ano rewɓe e worɓe hooreɓe leydi jaa ardo e ponne farmajjun
sur l'ensemble du village. Nder ministére uji gomnati leydi Niger hannden o ministére uji tati kawji filla fondodirde fonna hakkeji worɓe e rewɓe ministére ji ɗi goni ministére kawjiɗo jandeji leydi ministére kawjiɗo jonde himɓe leydi e ministére kawjiɗo filla cellal ɓalli himɓe ceede ɗe ministére uji tati ɗi fuu kokka ngam fondodirde fonna hakkeji worɓe e rewɓe fota fuy de ni ɗum daari dimma ceede ɗe gomnati leydi hiisi gollire nder hitande nden tawi du leydi Niger watti juuɗe tabbintini laabi kewɗi kawjiɗo filla fondodirde fonna hakkeji rewɓe e worɓe ndenne ko hani woni yimɓe tarsino ko watta gomnati leydi meɗen hokki fondodirol fonna hakkeji rewɓe e worɓe gol sembe o waɗa du ko laabi ɗi bi'i fuu dow filla ardagal leydi tawe du dow himɓe hemre kokketeɓe ardagal sappo e joyo ɓen fuu no rewɓe kokkol sappo e joyi dow hemre fuu ɗum du gomnati o yeebi ngam nde en daari hannden nder gomnati hannden o rewɓe foto tawa nder
makko
nani ɗum woni wakkati no hippitere waɗano to endan nder bangere ɗum woni G5 sahel waɗande to endan saware mofti nder leydi mali nogay e jeenayi leru juin ɗum woni cridem fedde leyɗe kwaloje francire dow habaru ɗum woni taɓande to enda nder leydi mauritani haali e nder habaruji kewɗi ko wiide ɗum woni waɓɓe gol gollal hippitere accani leydi mauritani haala yeri duni no fedde cridem nde haaliri ko firtiri ɗum e laara bore o holli ko ɓiɓe ɓe ɓiɓɓe bonɓe itti liliɓe leyɗe G5 sahel ɗen fuu acci tan liliwal leydi mauritani no wifom ɗum doni e fawari joni ɗum woni fedde alkayda nde holli wiide e leydi mauritani seni junngo mum naatayi e nder leyɗe tawaɗe no durwida e ɓiɓɓe bonɓe ɗum woni ko kaleten ɗo enɗan mbiya e antiterroriste ɓe njahata ɓe mema ɗum to enɗan yeru no ɓe kaaliri e dow laawol gootol ngol doni mbiyen sogeyru mawndu ardindu to endan sogeji G5 sahel ndu mali e dekkiɗo dow mum ittama e nder golle mum yeru duni no habaruji ɗin heɓira to endan dow daande ɗum woni wiyetende daande america wakkati hettinano hande subana nder nyameyi e dow kaali doni ɗum woni ana ko sogeji leydi mali ɗum gaɗi himɓe e hippitere waɗande ɗe ɗum saabi ittol ardiɓe sogeji leydi to endan G5 sahel nde ɗum woni e sogeyru mawndu ndu windirtirandu ɗenda général ndu leydi mali e colonel goto mo leydi burkina faso e dow haala ka kalten kaldoni ɗum wodi sogeyru mawndu ndu leydi tchad kan yawatta ɗo enda hoore G5 sahel sogeji mum ɗi yeru no dande america haaliri ɗum dow wakkati no ɗum woni hooreɓe hano leyɗe G5 sahel ngatno to enda hawri nde mum ko leyɗe africa noatchot to endan alal e altine e mbiyanni UNESCO fedde leyɗe duniya hawjinde fina tawa e aadaji no tawa e jahangal dow ko darta nokkure fina tawa nde Agadez illunogay e jeɗɗiyaade capanɗe tati lewru juin duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati, mana jahangal ngal tawa kana e ƴewde nokkure nde caggal duuɓi joyi konde wattano e junngo kulle kawtaaɗe ko fedde UNESCO. E nder majjum duni ɗum woni mawɗo wuro Hingo on fammini nimɓe kulle dow ko domi Ali Salifu kawjiiɗo ɗum woni nokkure fina tawa nde Agadez nani koye Moussa Mamman.
Kambude gardi aujourd'hui la vieille ville
se non daari nder wuro Hingo ngo e dow hemre fuu capanɗe jeena jeetati o fuu ñiɓira kanani loope e leydi. En jiidu konɗan ni nden Agadez ɗo enɗan ndiyan toɓatano sanne, jooni noon yoole mawɗen ɗon no toɓa e nder wuro ngo enɗan ɗum ndu konɗan wona e dow filla ko darto moƴƴi tagol bakaji. Ɗum saabi so wonani ɗum nder ɗum moƴƴin lewlaw noon fuu ɗum boninan sanne sanne. Ko hani moƴƴine duni woni wakkati ndiyan ɗan toɓi helti fu tawe waɗine laabinoto ko tawe hono ndiyan ɗan ila witto to daro ɗon sako bonna cuɗɗin enɗan. Himɓe fuu ko tawa ɗo ɗo konnan himɓe no laatiɓe ngala sembe sanne, woɗi en andi hunde fof koye a fina tawafo atanno yeeɓa kan ndu nennene kay ɗum ɗon waɗi komin jitta e ballaga waɗe ballaga oɗo konnan ni miɗen ƴeewa hara UNESCO kan hani daro tewta nde tewtide konnan hakki kini heɓete
qui peuvent intervenir sur le site là.
Ɓiɓɓe leydi men Niger ni jeeyi to sidurwo inditirango Sambo to enɗan ko leyɗi Afrika waɗango nogay e jeegon lewru juin duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati to enɗan Hammamet leydi Tunisie ngartidi du e tammade darja kewɗo yerno Alzum Hamid secrétaire général mo fedde ɓiɓɓe leydi Niger waɗoɓe ngo durwo wi Tarnat Fouda Ahmed.
Nous avons eu une médaille d'argent.
Min keɓi tammal kalisi ngal Adamu mumin ka heɓi ɗum e tammal kireri kandu konɗan mbiteɗo kadiri Isaka entreprise Isaka mo andu ɗon o heɓi ɗum caggal mum ɗu ande wonde to wiyete Bik Sambo ɗon ndu konɗan min keɓana han tammal kange kañum e tammal kalisi a yiiɗi keedu konɗan min jarana tan fijoɓe tato so tawa min jarno ko ɗuuɗi sanne hono Tunisie e Cameroun e leyɗe goɗɗo yarno ni enɗa a yii ɗum lattono keɓal mangal sanne. Wakkati fo mo nanɗo wiya min jeehi jahale hon ni enɗa fuu ɗo sembeji amin nimin gomiɗen jaa nokku fu tomin jeeyi kañum e ba e laawal ngal fuu sembeji amin nimin jaar to fewi nde worre gomnanti wattanamin junngo wallitaymi e nder golle ɗe minen gono dari e fédération amin miɗen gaɗa
sans le soutien de l'état.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
nanni en gatta yewtere meɗen pindina ɗum woni biteɗo Lucas Petridi ɗum woni hoorejo comité leyɗe duniyaare ko faabatoɓe darede faabede hanti jahangal muɗum nder leydi meɗen Niger. E nder haala ko haali wakkati o nodduno hokkoɓe habaru o wi ɗum woni o fammini nimɓe ko raffi ndenagu nder région Difa waylake nangude duɓujunaji ɗiɗi e sappo e nayi wadde duɓujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati. O holli ɗum du Allah ɗum woni e konuji tawaɗi soɓɓirde funnage Nigeria kan waddi tampiriji ɗin hedde wendu cadde fuu nani ko wi Adama dawaki ɗo majjum.
La situation humanitaire entre 2014 et 2015.
Tampiriji yimɓe kañum e jondeji muɗumen worduno ni enɗan wayilteke sanne Allah e konuji gonno leydi Nigeria joltuɗi naati e leyɗe kerreɗe leydi Nigeria ndi enɗan heedoyde e lak cadde leyɗe nayi won ko ɗum ƴewto nder muɗum ndu kono leydi Niger tawa hen enɗa har onde Difa région mo Difa enɗan nangi hakkilleji amin sanne saabe Allah e ɓuuɗal himɓeje laatiɓe doggoyɓe konuji ɗi enɗa nder guure muɗum en naɗu konna feroyɓe egguɓe e guure mumen gaari jooɗi leydi Difa fa hande himɓe leydi Difa ɗu konna jippinɓe hoɓɓe ɓen enɗan en laatini ɗum en saɗorma e dongle sanne nene ɗum ɗo du konna fou croix rouge momin kawji o illum février duɓinaɗe sappo e joyi warde joni subaka Allah fu min kere waddede mballagaji ɗin enɗa ko wattude konna ni galleji ujunaji capanɗe jeetati kañum woni komin gomi ɗin balte subaka Allah fu ko darto ndenago muɗum en kañum e fawarjo ñamri miɗen baltata woɓɓe lawol durgol e demal ɗum du konna gam hedde dabareji noto ko tawi himɓeji ɓen enɗan keɓa gaɗa guruɗa muɗum en joggo du konna galleji muɗum en fawol heɓa gaɗa golleji muɗum ɗum du konna wona e nder région enɗa mo Agadez kañum e soɓɓirde leydi tawa tila beeri kañum e Difa fa hande baɗoɓe hono dema ceeɗi ko wattu himɓe ujunaji tato e kemin jeego kañum woni ko wallita har tugal dabbaji du konnan ko wattu hono galleji ujunaji capanɗe jeetati e joyi kañum woni ko heɓe ballaga amin far heɓugol ndiyan ceniɗan du konnan keƴuɗan du ujunaji hemeɗe capanɗe tato kañum woni komin balliti ne wodi nokkuji goɗɗi laatiɗe himɓe hetta yettowade waɗa golle mumen no woɗiri kam wonno hono keerolno leydi Mali kañum e Burkina Faso saabu ndenago wala toon nonne har on nder Difa toon du nokkuji no laatiɗe caɗɗum sanne saabu Allah e sogeji gon toon kuɗe ɗo konnan no kaɗa himɓe jaha jiilo woɗum caggal mum ɗo komin paamini gouvernement leydi Niger kan ndu konnan sembiɗa hara cella ɓiɓɓe adamaɓe ni en ɗum ndu konnan ni hono min gonmiɗen daroto komin goldi e maɓɓe
ɗo won to kibaruji meɗen fulfirde tali kirtan to jahirde.